Gadet the music promotions.
Wisdom. Akapondo pa duty. Eka dengere file kona
suya. Baby, baby. Indala mashintura ula ula. Iweja kusungila mwamana. Paku wake kane wino. Una baby, baby. Kichalo zumbana jishumba. Tupwela kupanga pupurani. Ya kusungila mwamana. Baby, baby.
Zambilisha maria nijile foya kachulo yukirian. Crazy baby calm down. And it's coaching me put up down. Kepusho kwa matere kenpin. Kamula sunga pepide kiweshe. Kui mwena kui panga ngomwe.
Mami baby baby. Indala mashitura ula ula. Iweja kusungi na mwamana. Paku wake kade wino. Muna baby baby. Kichalo jumbana jishupa. Tupwela kupanga pukulani. Ya kusungira mwabana. Baby baby. Ine wana nchorela. Mami baby. Paku wake kade wino. Baby baby. Ine wana nchorela. Mami baby. Paku wake kade wino.
Wimwe na mufama. Wimwe na mochicha. Nankwe wana.
Asante sana. Super bitch. I like it.
Keep it up.